kabisa. Unadai ya kuwa unanitaka, eti unanipenda, unaniwaza, kulali bila mimi kuniona, pesa unaleta, sile kuomba, naishi home kwetu bila shida, unanishangaza wewe na mchumba, sasa kwangu nini ni unataka na navokupenda, nimeshasikia, nadhani ukimwacha hata data, mpenzi, labda utapata, ukimwacha,
nani tena uyo,
maybe, chochote utapata, unachokitaka, nasema mpenzi, labda utapata, ukimwacha,
kinachokufani pens don't let her sizungushe zungushe paka kalia au fraya kumpaka kidume ndondoshe tears penzi ndo bonge la zawadi na wewe unalitaji weke mimi in charge
nikupe
una vyovyote ninavyosaka baba kizi chada live mimi nataka kuitwa playboy spendy me so baby girl would you marry me
penzi labda utapata ukimwacha
nimeshamwacha
maybe chochote utapata Yeah.